G-Swag music.
It's a boy to flow. One of my gang the building. Alongside Voice of Africa. Call it B.
Let's go get it. It is critical, niku jako jako she. No see yako, your best friend is your best enemy. Zambo ona monga mlongo sakuziwa. Kasi iwaweka, ndosu usakila. Ambuye yesu, segule ninjila. Ndawa pano ziko, talema kusakila. Nikuli imamweke, setima tamangila. Ni mabonzo, semu waziwa jayu, ziwa nzako. Na veneva machita, tumawa iwa lako. Pano ziko, don't trust you muzako. Ndawa ii life, niyovu tako, uza shkulu wako. Anata pita mkutiche afike hapo.
Ndawa chalo china meno.
Ni matiabu wa vamene fichitika. Inepa life yanga ni teteke la muntu. Kumbari anizonde venemu makamba kumbari ni mavele. Tine wa mulungu ina ndine wa kayele. Kansi mwabanti mweni life ipuanzi. Ya mene timangala chenti punzile che ime kukondiana.
Ndewa chalo china meno.
LGSwagmusic.com